murambaza se ngo ne ngo nembabwire ngo bahurize ngo bayuda n'abanyarwanda ngo mpere kubategetsi babo nibindi mubaza by'amateka mugira ngo se ntabwo mbiyobereka nze mbibabwire abayuda n'abanyarwanda barasa nk'impanga iyo muzi ngo barasa nk'impanga mwumva icyo mvuze barasa neza icyo bize mu gifaransa le vrai jumeau abategetsi b'abayuda mu kinyejana cya karindwi barasa n'abategetsi b'u rwanda guhera ku gihe cya independance kugeza none ubu ngubu ku butegetsi turiho bahuje neza imico intumva zabayeho mu bayuda n'iziri mu buti zabayeho mu butegetsi bw'u rwanda no kunagasuzuguro n'ubugome barabihuje neza ni identique barasa nk'imbobo yewe si nabo bonyine n'abayobozi b'amadini bariho ubu ngubu naho ntabo batandukaniye n'abatambyi bayoboraga amasinagogi yabaga mu ntuza i buyuda ntabo batandukaniye reka nze mbibahurize mwumve reka nze mbibahurize uwabanje kuyobora u rwanda ni nde sigarwa reka yibanze ayobora nyuma ya independance guhera muri 62 kugeza muri 73 akurikirwa na generale Juvenal Habyarimana ayobora guhera muri 73 ageza muri 94 sindi ku bwawe Theodore aramukurikira ayobora amezi atatu Pasteur Bizimungu hari utazi imyaka amaze ku ngoma waracyanariho kuva icyo gihe kugeza none uzwi n'isi yose ko ayobora u rwanda ni nde ni Jenerali Majoro Paul Kagame none ngo rero umunyamasengesho wo mu itoro ry'abapresbiteriyene wari umwarimu ntiyavuze ababwira bakapinga ntiyasuzuguye ntiyahanuye ibyabagaho agahanura ibyari bigiye kubaho kandi agahera ku ngoma za mbere bamwituye iki si ugusuzugura ibyo avuze si ukubiha agaciro gakeya reka nze mbibabwire uwo mvuga ndimo kwerekezaho ni uwitwa Magayana mujya mumwumva ahariho nta n'ubwo muzi n'ibyo yavuze reka nze mbibabwire muri nzeri mu 1972 yabwiye ambasaderi Kagenza Alphonse yasaga naho yamutumaga kuri perezida Gregoire Kayibanda amutuma ati uyu muperezida wacu imana iranyereka yuko nta myaka itatu ashigaje atariko naramuka ateguye ngo aveho agende nimva ye ntabwo izigera igaragara nta n'uzamenya naho bamushinga icyo gihe muri icyo yabivugaga bibukaga imyaka icumi y'ubwigenge bwa repubulika y'u rwanda ati na biriya mubona arimo kugenda akora asura amaperefegitura asura amakomine ava muri komine imwe ajya mu yindi imana yambwiye ko arimo gusezera arimo gupepera abanyarwanda kandi agiye nawe ubwe atabizi ibyo arimo gukora ntazi ko arimo gusezera arabivuga jya mu gitabo cy'2 rw'ibyo ku ngoma igice cya 36 Yeremiya abwira abayuda n'abatuye i Yerusalemu ati ingoma yanyu igiye guhirima igiye guhanguka ubwo yerekanaga ko anabwira umwami wari uriho witwa Yehoyakimu wari umwami w'abayuda amubwira ngo yubahe ahindukirire imana ave mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubugome muzi icyo yakoze unyumve neza Yeremiya ababwiye ibintu bitatu bagomba kwitondera kugira ngo bagume ku butegetsi kandi batazaterwa n'abanyamahanga icya mbere yarabwiye ngo mubaririze inzira za kera izaheshaga amahoro bene wanyu igihugu kikaba amahoro kikaba mu mudendezo maze iyo nzira aba ariyo munyuramo arabwira ikindi kintu cya kabiri ati mutege amatwi nyamuneka ijwi ry'ubaburira maze muryiteho mwumve iryo jwi ry'impanda uko rivuga mushyira mu bikorwa icyo Uwiteka ababwira arabwira ikindi kintu cya gatatu arabwira ati nimureke ibyaha byanyu imitima yanyu ihinduke ntimukomeze kuba abagome nk'igihugu cyuzuyemo abagome cyuzuyemo abantu babi ngo muhinduke muzi ntabwo bigeze babyemera ahubwo mwumve icyo basubije umugaragu w'Uwiteka baramubwiye ngo reka tukubwire kuri icyo cya mbere inzo nzira urimo kuturangira ngo tujye kuzishaka ngo tuzinyuremo ngo nizo zaheshaga amahoro abayuda ntituzanazibaza icya kabiri ntituzazinyuramo ikindi uravuga ngo dutege amatwi kugeza ubwo tubwira ngo twumva ngo dutege amatwi y'impanda n'ijwi rituburira ayo matwi ntayo tuzatega icya gatatu hamwe ngo imitima yacu ihinduka baravuze ngo turabizi neza ko turi babi tuzakurikiza imitima yacu mibi n'imigambi yacu mibi tuzayikomeza vuga uvuye aho ibyo urimo kutubwira mpana kimwe tuzakora twebwe tuzi ko dukomeye turi ishyanga ritajya rineshwa n'amahanga turi ubwoko bw'imana bwatoranijwe mu mwaka 1605 ingabo ziyobowe na generali Nebukadinezari zaraje zibavunira umuheto zirabica abandi zibajyana ari imbohe zibajyana mu gihugu cy'ibaburoni ngaha umwami Yehoyakimu Kayibanda batandukaniye nta Kayibanda nta Yehoyakimu bose ni bamwe Kayibanda afunze we ubwe yakaga amazi yo kunywa bakamubwira ngo wanyaye ngaho nywa izo ntari zawe ubwo umuntu wayoboye igihugu bakavuga ko azaza ku ngoma akure kubaha imana agapinga agasuzugura agira ngo ni ibintu by'imicenzo akageza ubwo asaba amazi yo kunywa bakamubwira ngo inkari dore wanyaye ngaho barizunywa yapfuye nabi yapfuye nabi none rero nababwire apfa nk'imbwa kubera ko nasuzuguye uwiteka none reka mbaza aranyumva igituro cye kiri hehe mwe mwambwiye ngo mbahurize amateka igituro cye kiri he imvaye imvaye nimubwire aho iherereye nimuyimbwire ntabwo ari umutegetsi ntabwo ari umutegetsi ntabwo byaciriye aho reka nze nkomeze magana uyu nguyu ntiyahanuye ku ngoma ya Kayibanda gusa oya yaje guhana no ku ngoma Habyarimana murabizi ko koroneli Kanyarengwa Alexi uriya yaje guhanura avuga ati wowe uzazira n'indaramabuno uzazira indaramabuno uyu nguyu yaje guhanura Kanyarengwa Alexi yahanuriye abantu benshi na burugumesitiri wamuyoboraga bitaga Kabarira nawe yaramuhanuriye Theomester Nzinde wari umuyobozi w'iperereza mu gihugu ntacyo atamukoreye nawe yaramuhanuriye ibyo yavugaga byaje kumushyira muri gereza Serija Sembagare wayoboraga gereza yari afungiyemo nawe yaramuhanuriye Azida Charahani nawe wari muri abo bayobozi nawe yaramuhanuriye yabanyururiye aho ufunganywe nabo abanyururiye afunganywe nabo nawe yarabahanuriye abari muri gereza ya Ruhengeri atabazanyura aha abandi bakanyura aha umunsi yafunguwe abazanyura aha bizabagendekera uku abazanyura aha bizabagendekera uku muri abo bantu bose yagiye ahanurira abo yagiye ahanurira nta n'umwe atahaye ibimenyetso by'uko ibyo avuze bizabaho kuko barabimubazaga igitangaje ni uko habure bamwe yafunganye umwuka ntiyirirwa ababwira kuko yabonaga kubwira izo nkozi z'ibibi barabwira uwa mbere ibintu bimubayeho ababwiye uwa kabiri ibintu bimubayeho ababwiye uwa gatatu ibintu bimubayeho ababwiye uwa kane ibintu bimubayeho ahitamo kujya abwira abantu ibigiye kubabaho nyamara kwicecekera ntanabaye n'ibimenyetso icyitondere bamwe arabibaha abandi arabibirwa nuko bigenda nyine ab'imana bavuga ibintu biri kuri gahunda dore aho byakomereye rero mwumva aho byakomereye naho yari atangiye kuvuga kuri Habyarimana ari we uyobora igihugu avuga ko imana yahaye ingoma abahutu none ko igiye kuzayibambura ikayiha abatutsi hehehe bumvise icyo kintu bumva ni ikintu gikangarije amatwi y'abantu bumva icyo kintu kirakomeye babona ibyo bintu ntibiba byakwihanganirwa kuko yagendaga akomoza avuga ku bijyanye n'urupfu n'urupfu perezida w'igihugu azapfa abari mu Ruhengeri bafungawe nawe ubwo baburabica abayoboragereza babatangiye baratikira batukajyanwa i Kigali gusobanura ibyo bintu ku rwego rukuru rw'iperereza umugabo bamupakiye imodoka Magayane wize w'umwarimu w'umunyamasengesho mu itoro ry'abapresipiteriyene baba baramupakiye bamujyanye i Kigali ahageze yanze kuvuga asaba ko Habyarimana n'ibyegera bye byose babanza kuza bakamwegera ibyo avuga akabivuga nabo nabo bumva urumva baba rero reka mabwire bari bazi ngo ubwo niba mujyari imbere abo bayobozi bakuru rwego rwa leta ako kagabo kari buze gutitira itonde itonde agatika teretswe n'imana kajya guhungabanywa n'umuyaga kandi uzitondere umuntu ukubwira ngo ndabivuga nishaka mfe ujye witondere iryo jwi ujye uryitondera witonde bamugejeje baramuzanye bamukuye muri gereza arasanze inteko yateranye Habyarimana n'ibyegera bye baraho ngaho abakarani bandika baraho uturi kwadu dufata amajwi turaho ngaho inzego z'iperereza zose ziraho agikubita amaso na Habyarimana mwumve ikintu yamubwiye yaramubwiye ngo we Habyarimana Juvenal ndagukandagiye ugiye kugwa ku kibuga gikikizwa n'imfungwa kandi nupfa ndakumenyesha ko Kigali mureba izuzura intumbi agahibye uwo bari bazi ngo aracekeka uwo bari bazi ngo aribuze kugira ubwoba mwumve ibintu ahamije perezida wa repubulika general majoro kandi wari umusivili arabihamya aba arabivuze arabivuze aravuga ati reka noneho niba ugira ngo ndakubeshya reka nguhe n'ibimenyetso nk'uko arabihaye n'abandi Habyarimana mu bwoba bwinshi yaratitiye aramubwira ati none se ntabwo wampa intsinzi magayane atariye iminwa aramwerurira cyati ntunabitekereze intsinzi ntayo ntayo atahubwo jyeho ndimo kureba si ibyo wowe ureba ngo niba waguma ku butegetsi cyangwa se wabuvaho jya ndimo kubureba bwavuyeho atuma ubutegetsi bwawe nanabikubwire abazabufata n'abavantara nabo bazaza bigera iki gihugu nyuma bazabukurwamo nk'ubufindo bigera igihugu abo bavantara nibarangiza bagikurwaho nk'ubufindo Habyarimana amerwe yasubiye mu isaho asubira mu isaho Imana iravuze amerwa asubira mu isaho ariko iyo yemera Imana akemera n'ibyimutumyeho agasenga akarambarara hasi akivura ubuta mu byondo mu gitaka akisiga ibisiga igitaka akambara ibigunira akabwira abanyarwanda ati yemwe ibintu biradukomereye nimufashe twihirize ubusa dusenge bagatakambira Imana Imana ni ingome ku buryo ntacyo ari gukorera igihugu cy'u Rwanda ntacyo ari gukora kuko igihugu cy'u Rwanda mwumve mwumve magana huu atahubwo reka nkubwire uzaraswa umwambi waka umuriro kandi mbere yuko ibyo bikubwiye biba ikimenyetso cya nyuma nkwiherewe perezida wa repubulika cya nyuma ni uko Kigali izabanza kuzuramo amase ariko se ushyize mu bwenge wafata Nyarugenge ugafata i Kigali umuntu akakubwira ngo izuzuramo amase aza avuye mu cyaro ubinzi uwo muntu wabona ko ataparanganye abayobozi bo mu rwego rw'iperereza ndetse Habyarimana n'abandi bategetsi bo bose bari bari kumwe dore ko bari muri icyo cyumba barimo gukora rekodi abandi bandika bafashe magayane nk'umuntu wataye umutwe wa paranganye ibyavuze nawe Habyarimana nta nubwo yigeze abitindaho oya ahubwo yaritegereza akabona imbere ingoma ye yahirimye yongeyeho aramubwira ngo uzasimburwa na rusukumwa rusukuma ruzamara amezi atatu avuga ngo uzasimburwa na rusukuma ruzamara amezi atatu nawe ntazatinda ku butegetsi azasimburwa cyangwa se hazakurikiraho bihwahwa wakuruzi rw'iwanyu noneho abari bimubwira urumva Imana urumva ukuntu ivuga yaravuze iki magana yaravuze iki yaratangaje ko uzayobora u Rwanda nyuma ye ari umusaza ukuze umusaza rukukure uwo mwanya atazigera utindaho atazarenza amezi atatu eh mbaze ngaruka kuri abya Imana aho gatoya mbaze mugaruka aho gato yategetse ko bafata amagayane agasubizwa gereza wumva nta haye iby'Imana agaciro ntiyumvise ibyo uri muburira nta nabaje ngo mbese ngo ricye sesenge kugira ngo ibintu biveho arategeka ngo nibamusubize gereza amagayane arafatwa ashyirwamo amapingu yurizwa imodoka asubizwa gereza gusa inkuru yabaye impamo mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa gatatu 1994 cya kimenyetso cy'amase muri Kigali cyaragaragaye karitiye Mateusi yose ihinduka umunuko muzajya namukurikirana murebe uko byagenze ntiyapfuye wumva neza icyo kimenyetso Imana imaze kukimuha ko aricyo cya nyuma Habyarimana ntabwo yigeze apfa kuko aravuga ngo ikimenyetso cya nyuma cy'urupfu rwawe ni uko Kigali zuzura amase ntabwo rero yapfuye ahubwo murabe imbabazi z'Imana Imana yamwongereho iminsi 30 ubwo niba hari mu kwa gatatu kw'1994 yamwongereho ukundi kwezi yinjira mu kwezi kwa kane Imana irihangana imwongeraho inyongezo iminsi itandatu yongera kuri icyo gihe umubingwa Habyarimana ntaragahindukira uwiteka hasigaye amasaha ane yonyine ngo iminsi irindwi irangire yaba wari uzi ko karindwi bisobanura icyuzuye igishyitse mu maso y'Imana hasigaye amasaha ane ngo iminsi irindwi yuzure ari saa mbiri z'umugoroba saa mbiri za nijoro wa mwambi waka umuriro magana yahanuye waje noneho atari umwambi ari misire yakubura abanyakigali barayibonye iragenda iti kuri ndege Habyarimana yari igiye kururuka nta n'isaha ishize imirambo yatangiye kuzura muri Kigali amagambo w'Uwiteka avugiye mu kanwa ka magayane asohora umurongo ku murongo ababwira Yehoyakimu avuyeho yasimbuwe na Yehoyakini aramusimbura Yeremiya yaragiye yibonanira n'uwo mwami usimbuye uwo yabwiye akamusuzugura aramubwira ati rero reka nkubwire wa mwami wose wa Imana ihaye ingoma uribuka ko bagenzi bawe usimbuye nababuriye bakanga kumva ntabwo byibuka none se wowe wa mwami we ubwo arabwira Yehoyakini byashoboka ko ugarukira Imana ukivana agasuzuguro mu mutima wawe nk'akaranze bene wanyu usimbuye ukemera kugendera mu mategeko y'Imana ugaca bugufi imbere y'igihugu cy'Ibaburoni ukagendera mu mategeko kiguhaye ukajya ufata imisoro n'amahoro ukaboherereza ugaturisha igihugu kigasenga Imana wenda ntabwo twaba amahoro kabiri aragira inama Yehoyakini wasimbuye Yehoyakimu aramubwira ati Baburoni iriya ndimo kwitegereza nubwo yaduteye igitero cya mbere mu mwaka wa 605 abantu bakajyanwa ari imbohe abandi bagapfa Imana iranyereka ko izongera kugaruka ikagaba igitero kuri iki gihugu none ndakwinginze wa mwami koresha ibishoboka byose ugendera kuri izi nama nguhaye ahari aho tuzaba amahoro cya gice cya 36 cyo mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma ku murongo wa 9 Bibiliya iravuga ngo Yehoyakini aranga ahubwo akora ibyangwa n'Uwiteka uranyumvira uko Habyarimana yategetse ngo nibafunge magayane niko Yehoyakini yategetse ngo nibafunge Yeremiya unyumvire yemwambwiye ngo mbahurize abayuda n'abanyarwanda icyo bapfana kukutumva nga reka nze mbibabwire kimbabaza n'abiga bibiliya batajya bayikuramo amasomo ngo babone icyo babwira abantu kirwa madini gusa zinjiji zipuye nuko mujye mwamera iby'abatinganye n'amadapo ye amanitse wanyu nicyo kibakwiriye ntakindi Habyarimana yumvise umuhanuzi agiriwe inama akoze ibishoboka byose reka mabwire ikintu yamubwiye yaramubwiye ati rero icyakubera cyiza ushobora kuva ku ngoma maze ngo mukayiha abanyenduka ndareba bagiye gufata igihugu n'abantu b'indyarya umva ara PF imana irabashinja ko muri indyarya mbi muri indyarya mbi aramubwiye ati abanyenduka babasha gushobokana nabo ngabo ni nka benda baba mu buryarya baha ubutegetsi none numara kubaha ubutegetsi bo bazasohokana igihugu ntabwo kizarohama mu manga kuko ndayitegereza hano imbere nkabona u Rwanda rugiye kurohama Habyarimana ngo ngiye ntanga ubutegetsi ngo mve ku ngoma ngo ibyo nibyo witeka kubwiye bagushyira mu munyururu bagushyira mu munyururu bamushyize mu munyururu Yehoya kimi ya rabia ramu gati dori chaga rwa mahoro Ati nawe bakubikemo Magana ya puye Azizu urozi ramu gaburiye mubiryo Baramu irenzo Ya babu gizu kuri Niki ya buze chitasu hoye Niki ni mchini gini Na hoya remi ya we Mukumichi na mundu imbohe Arabu dangu yumugabo urimo kuvuga ngo Babuloni izadutera urimo kuvuga ngo Babuloni izifatira igihugu urimo kuvuga ngo abaturage bacu bazicwa ngo Imana yabimweretse ngo bikomotse Babuloni ubu ni ibigaragaza ko ari umugambanyi ahubwo ni icyiciro cyabo buriya bakorana nabo barategeka ngo nibamushyire muri gereza hajyamo amahirwe yagize we ntabwo yapfuye ahubwo ingabo za generale Nebuzaradani zari ziyobowe na Nebukadinezari ababwiye ngo mugende mukubite kiriya gihugu uriya mwami wamuje agasuzuguro n'abariya abaturage baho mubakubite mu mwaka wa 597 nibwo Nebuzaradani yaje avana Yeremiya mu nzu y'imbohora avuga ati sebo bafungiwe iki arabivuga arangiza avuga ngo giraho igendere ubu umudendezo umuntu w'imana akiri ubwo ariko nawe yakigarukiye hejuru ntabwo yapfuye nk'urwamagayane ariko Imana yaragowe koko Imana yaragowe nta Habyarimana nta Yehoyakini gusa ni intumva z'abanyagasuzuguro kuko zanze Imana zanga n'amagambo Imana ibatumyeho ariko mbabaza kuko u Rwanda ruyoborwa n'abaperezida basuzugura uwiteka ntibiciraho bagasuzugura n'amagambo avuze nimumbwe uyu muti iki kibazo tuzakibonera umuti gute reka njye mbere ati rusukumo yavugaga se nsi ndi kubwa Theodo ngiye kubaza abantu babanye nawe bari kumwe nawe igihe bahungaga igihe mwahungaga mugana Kongo ku buhanuzi bwari bwamuvuzeho bukamusobanura ndeka mbabaza aho mwari mwerekeje mwatubwira niba yaratuye asenga iyo mama nibura nimumbwire yaba yaratuye asenga Imana ibingibi byamagayane sindi ku bwabo Theodore uyu wakurikiye Habyarimana yari amaze imyaka 5 afite ubwo buhanuzi mu biganza bye yarabwumvise babujurajura babuhanahana babubwirana abaperezida aranabusoma ageze ku buyobozi none nimumbwire ko yapfuye amaze amezi 3 nako amaze amezi 3 ko yari amaze ku ngoma yaba yarigeze agarukira Imana banyagasuzuguro gusa abanyagasuzuguro gusa perezida wa mbere asuzuguye amagambo y'uwiteka uwa kane asuzuguye amagambo y'uwiteka uwa gatatu rusukumwa nawe asuzugura amagambo y'uwiteka iki kibazo Imana ifitanye n'abayobozi ishyiraho ku butegetsi bw'i Rwanda tuzagikemura dute kizakemuka gite nimumbwire yigeze yiherana n'Imana rya yigeze yubaha rya tegetsi b'u Rwanda nabaga ngo mupfiki n'Imana niba mugiye ho mwagiye mubanza mukabaza ngo ibyo Imana yavuze ko tugiye gusimburana ko tugiye kujya mwagiye mubanza mukabaza ko hari abantu baba bita amabanga ibyo Imana iba yavuze kugira ngo nibura mumenye uko mwitwa reka tuvanga uwo mu president muvuyo mvuze ibya kayibanda mvuge ibya Habyarimana mvuze ibya rusukumwa ari we sindi kugaba Theodore abona na president bayobora igihugu muri Israele ngo umwami yajyagaho agakora ibyangwa n'uwiteka nyumvire n'abanyarwanda identique nta numwe kandi imana itagize ikivugaho tujya kuri Bizimungu pasiteri imana yarebye iramwitegereza isanga n'ibihwaho isanga n'ibihwaho niko pasiteri Bizimungu wowe imana izamfashe numve n'iki kiganiro wari umuyobozi wawe mu ishyaka rya RPF winjiyemo nyuma uyobowe iby'imana yamuvuzeho kanya rero urabiyobewe aka kanya uribagiwe imana imuvuge imvuge n'icyo azagira ibyo yabizize uciyo gukira aho ngaho ureba n'amaso yawe imana iguha kabarore urabyitegereza urabireba yavuze ko azagira indaramabuno urabizi neza ibyo byose byapanzwe nuko byapanzwe kuzageza igihe apfuye ibyo byabereye imbere y'amaso yawe urabibaza urabibona nako reka imana ikwite bihwahwa koko imbere y'inteko ndakwibuka by'ubwanjye nkurikirana ibyo arimo kubera ku nteko ujya kuvuga umuntu nka perezida ugatangira ngo madamu wanjye ngo watunze ibi ngo ibintu atunze ngo dore aho byavuye dore niduduha amakamyo dore imodoka amafaranga ko yatswe muri banki urarondora byose uravuga niko wakuroze nide ibyo ninde wari ubikubajije ninde wari ukubibajije watangaga abagabo biki kandi isoni ugira ntazo iriya jambo avugiye imbere iriya nteko ni ijambo ry'umukuru w'igihugu ntasoni ni ijambo ry'umukuru w'igihugu ntabajyana mugero wagiraga ntabwari ufite nta sekereteri wari ufite ko sekereteri ashinzwe gutegura ijambo rya shebuja kuri njye ujya kuvuga ibintu biterekeranya nka kuriya sha umva pasiteri Bizimungu uri bihwagwa ubuhanuzi bwa magare bwakuvuze ukuri yavuze ngo iki magayane ibyo wasomye neza uzi birantangaje cyane kuba ndimo kuvuga ibi bintu mu mwaka w'2023 mubiryamanye gihe nabibonye mbihawe n'abasirikare mu 1994-95 barimo kunyereka ngo ariko ubundi abanyarwanda kuki batumva ku Habyarimana yaburiwe ntiyumve ukagira ngo mwe murumva ku ngoma yawe magana yavuze ngo hazafungwa abantu benshi niko byagenze cyangwa siko byagenze mbwira twabonye abantu benshi bashyirwa muri za gereza yanongeyeho aravuga ngo wababihwako wakuruzirwa kwa Habyarimana mwene wabo nawe wo hakurya ari iwabo abo bantu bazafungwa ku ngoma yawe ari benshi amaherezo nawe uzabasangamo ntiwabasanze muzira umunwa wawe ntabwo wasanzemo reka uwiteka kwite bihwahwa koko ubundi kandi byaba bitangaje biteye n'agahinda niba wowe pasiteri Bizimungu ahantu uherereye uyu munsi utarimo gusenga imana ibyumva byaba binambabaje ndamutse sinkeneye no kumva n'amakuru yawe uzasenga cyangwa se uzabyihorera n'ubundi wananiye imana wowe warinze winjira gereza utakagombye kuyinjiramo agasuzuguro kanyu niko kazajya kabakoraho ndabwira abakozi b'imana bari muri Gisenyi na Ruhengeri mutabare mugere musanga pasiteri Bizimungu mumubwire ngo kuwiteka kongeza agahe ko kubaho wakwihanganye kwareta gutegeye amaboko ukamusanga ukamwiyagurira nibura igihe cyawe cyo kuva muri uyu mubiri ukazagenda uri umuntu w'imana pasiteri Bizimungu iyo nama ugiriye siyo ntabwo ariyo koko wagarukiye uwiteka wakabyarawe ko nkwinginze magana avuga ibya kayibanda ntarakihana. Magana navuga ibyaha bya Imana ntarakihana. Magana navuga ibya sindi ku bwabo ntarakihana. Magana navuga ibya bikwehwe bizi mungu pastori. Uyu munsi sinzi niba aragarukira Imana. Aka gasuzuguro kaba perezida bajye bayobora u Rwanda sha nzaba ndeba ibyaje nzaba mbireba. Magane noneho ntabwo yaciriye aho. Magane yavuze n'ibya RPF, ibya FPR Inkotanyi, kugeza none maze avuga ishuranye kwari ubutegetsi bw'abavantara baziye kubazigera iki gihugu, barangiza bakazakivanwamo nk'ubufindo. Njya numbona no ku mbuga nkoranyambaga mutukana muvugana nabi ngo twebwe ngo batwite abavantara. Uramenye ntagire umuntu uzikoma ngo akwite umuvantara. Ni Imana yabibise irabye ibikorwa byanyu, nayo ubwayo yibaza ati aba ni Abanyarwanda bakora ibibi bingana gutya bakorera bene abo Banyarwanda. Irangije irababatiza iravuga ati muri abavantara koko, muri abavantara. Ntabwo mwakagombye kuba muri Abanyarwanda ngo mufate Abanyarwanda mubakorere ibyo namwe murimo kubakorera ubungubu. Ibitarakozwe ku zindi ngoma izi zababanjirije, nubwo nabo batubashye Imana, ariko mwebwe bikubye nk'ishuri 1500. Umuperezida warambye kuri ingoma ya FPR Inkotanyi si Jenerali Mazaro Paul Kagame. Umva ibyo aya magayane yamuvuzeho, mubyumve neza. Ariko ndashaka kubanza kubabwira, Yehoyakini amaze kuva ku ngoma yahise asimburwa na Zedekiya. Mwa bantu b'Imana, mwari muzi ko Zedekiya yakoze ibintu bibi, akora ibyangwa n'Uwiteka. Igihugu cyuzura ubugome, igihugu cyuzura amacakubiri, igihugu cyuzura ibibazo. Nyuma guterwa mu mwaka wa 586, bahaye itegeko umuyobozi w'ingabo ni Nebuzaradani niwe wongeye kugaruka. Baramubwira ngo kiriya gihugu kubera agasuzuguro kacyo, genda ukubite umujyi wacu utwike, ushyire hasi imitini, imizabibu, inoza ingano, ibyo byose ukongeze, urusengero rwabo ushyire hasi, amazu yabo ushyire hasi. Muzi ko igihugu cyasigaye ari amatongo. Aho RPF nayo igiye kuroha igihugu, ugiye kugisiga mu matongo kubera agasuzuguro ko kutumva Imana. Oya, mwasabye ngo mbibabwire kanze mberurire. Ngiyo mbabwira nkuraga ukuntu nawe nzacikirira ukira ku busuzuguro witeka Imana gihe ubwanjye nubansenga. Ntabwo nzigera nkorohera, nzakubwira ngo ubwire amatari murore n'ibyo uzahura nabyo. Ibi mbabwira ni amateka y'Abanyarwanda mfite guhera muri 1995. Koko ntawe ujya asoma ngo arebe ibyamuvuzweho, nibura ngo arebe ukuntu agarukira Imana. Wapi yise ngo iki Kagame magayane yamwise Rwabujindiri burya ntiruhage ngaha. Yavugaga ko Kagame nubwo azatunga ibya mirenge ku ntenyo, akarya ibiryo byiza ntibiribwa n'abaperezida, atazigera yiyongeraho n'ikiro na kimwe, atazigera byibuha. Ngaho nimumbwire ko yamubeshye, none nimumbwire ko yamubeshye. Abamubonye imyaka yose amaze ku ngoma, hari n'ikiro mubona yigeze yiyongeraho? Niba hari umutegetsi mu bategetsi b'u Rwanda, Imana yatumye abahanuzi benshi itatumye abahanuzi, itigeze ituma munyumvane, itigeze ituma kuri Kayibanda, abitatumye kuri Habyarimana, abitatumye kuri Sindi ku bwabo, abahanuzi itigeze ituma kuri Ntuza, kuri Bizimungu, abahanuzi umurundo utabara yabatumye kuri Perezida Kagame. Baba bagiye kubivuga, ababivugiye ku mbuga nkoranyambaga, baba n'abamusanze bahembwe iki? Abatarishwe bahisemo guceceka burundu, abataracecetse burundu bahunze igihugu baramongana baragenda. Ibyo ni ibikorwa byo kwitura ariko reka babwire, na n'ubu turacyahanura, turacyavuga, ntabwo muzaducecekeje ntimuzanabishobora nimunamuri icumu mwihiga abantu b'inzirakarengane Imana ibatumyeho nimutegereze maze Yesu natunguka ku bicu ati wajyaga kudutumaho ushaka iki maze murwane nawe rwose nicyo mbisa mureka gutwica kugirira nabi guhohotera b'Imana itumye nimutegereze Yesu muzamukubita nababwira iki n'ubundi yigeze kuzana muri iyi si abanyabyaha ibyo twamukoreye murabizi wenda umujinya wose mufite mugirira abantu b'Imana baje kuvuga iby'ibitari byaba ibyo batumwe nibura aba ari bo muzitura Yesu rwose nimukore icyo muzaba mukoze neza ariko muve ku nzirakarengane zitumwe nk'umwana yakagombye guhoho dore rero iby'Imana yavuzwe ku ngoma RPF mutega amatwi none nabyo nze mbibyimuzi ni muziko yavuze ibintu bikurikira icyambere Imana yabahamije ko mu butegetsi bwayo mutazajya mugirwa inama ahubwo muzajya mukurikiza ibivuye mu busazi bwayo mbabati abateze amatwi ibindimo kuvuga ubu buhanuzi bwarasohoye arapiye ubuhanuzi bwarasohoye cyangwa ntabwo byasohoye kubaho mutumva inama z'abandi kubaho babagira inama ntimubyumve babagira inama ahubwo abagira inama mukabafata ko ari abanzi banyu atari abantu bazajya bakora ibivuye mu busazi bwabo nta kindi ngicyo cy'Imana yabavuzeho uvuga ko bitabaye ubwo buhanuzi butasohoye ngahabimbwe ikindi cya kabiri Imana yabavuzeho yavuze ngo kuri ubu butegetsi magana barabyera avuga ngo nabonye n'ubayoboye ari abantu babaye barya akaribwa n'akataribwa ubutegetsi burya akaribwa n'akataribwa reka tubisuzume neza niko kambabazi jya mu bihugu bya East Africa umanuke muri SADC uzamuke muri CEDEAO wenda dufate ibihugu bya Afurika byonyine mumbwire igihugu gifite imisoro gitangisha imisoro abaturage nk'icy'u Rwanda ntacyo wabona ndabibabwira nuwazungurutse East Africa yose ibihugu bya CEPGL mbizi ibihugu bya SADC mbizi nzamabanga n'amateka y'ibihugu byo muri burasirazuba byinuza byo muri CEDEAO byo mu majyaruguru ni ikihe gihugu cyashyizeho imisoro ihanitse y'ubwoko bwinshi nk'igihugu cy'u Rwanda wakivana he dore ikindi kuri icyo cyo kurya akaribwa n'akataribwa mwambuye amasambu ku gatuza ku gitugu mu byambura abaturage ku ngufu ajya ngura na kofe bakakwereka inganda z'abandi mwahombeje n'izo mwabohoje zingana iki ibinyabiziga mwateje muri cyamunara mu byambuye abantu bingana iki nimunsubize ibisambo byarigishije za miliyari na za miliyari mu bigo biyoborwa na leta wafunzwe ninde ninde ko paka yirirwa imfungwa ariko paka ubundi wafunzwe umunwa wawe afunzwe umunwa wawe ukicecekera cyangwa n'ubundi ibyo urimo gukora ko ntawe ubyitayo uzajya ugaragaza hanyereye miliyari umunani hanyereye miliyari zingahe iki kigo cyarahombe ninde wigeze ubona bafata bagafunga bafunzwe umunwa wawe amabanki ya Kongo mwavituyemo amadolari n'amamiliyoni y'amadolari akinjira mu gihugu mwebwe ubwanyu mukivamo mukajya mubitubwira angana iki amabuye y'agaciro amatoni n'amatoni mwasahuye Kongo yamariye icyo abanyarwanda babuze kuba bicwa n'inzara ewe ubwoko bw'imisoro mwashyizeho kuri utunutu ndibuka nigeze kujya imbere y'umusuyu n'uza y'umuntu wo muri Rwanda Revenue narengeye gusorera akantu kanjye isitidiyo yanjye aranyitegereza maze arambwira ngo uzajya utanga aya n'aya ku gihembwe ndahagaze kwa mugabo uzi kuwubwira ari umunyacyaro ari umuturage utazi ubwenge nize accounting nize taxation nsobanukiwe n'iby'imisoro uhereye kuki ugena ayo mafaranga studio yanjye izajya itanga muzi ikintu yansubije yarambwiye ngo niba wumva udashoboye kubikora uzave muri ubwo bucuruzi ubwihorere icyo ni igisubizo koko uri ikigoryi n'umva n'icyo kindi uzamenye ko ntave mbona ko n'amashuri wize arayusa urafata umuntu wize taxation ugafata umuntu wize n'uza economy mfite amasoro za accountability nzi ibintu ukuntu bikorwa ukajya kunkubitira forfe wajya bikora abaturage ariko abantu bize ntubakorere nanuko nyine n'iyo mikorere n'iyo mwemere bantu muyoboka mwayobotse muri mu butegetsi bwa APF Inkotanyi kwiby'Imana bavugaho ari ukuri ntabwo yababeshyeye murarya karibwa murarya na kataribwa murakusanya ibyaha mugakusanya ibyaha mugakusanya ibyaha mugakusanya ibyaha inda zanyu ntabwo zijya zihaga ntabwo zijya zihaga ndabavuga uko muri reka mvaho ngaho uwiteka avuga ko muri abicanyi uwiteka bahamije ko muri abicanyi ni mujye impaka se gimpaka reka mbabwire niba muzi ubwenge mutega amatwi mwumve bibi muhindure ingeso cyangwa se mubyihore niba muvuga ngo ntabwo mwica mushobora kuvuga ngo baratubeshyeye twebwe ntabwo turi abicanyi niba mutica mushyigikiye abicanyi noneho ubuhamya bw'abasirikare mwakoranye mu bana bwirirwa bucicikana mwebwe ntimubumva murabavuga ho iki murasobanura iki iyo umuntu ababwira ngo muri iki gitero naraha aha naraha mwisha bamwica ba muzingira bamubakira nigeze nganira mu gihugu kimwe n'umuntu nari ngezeho w'umunyarwanda tuganira iby'imana byakira neza yarafite ihungabana riteye ubwoba hejuru y'ibyo yakorokotse yavuye mu ntumbi z'abantu 80 mwari mumaze guhitamo ni mu majyaruguru arambwira ngo nubwo ubutegetsi bwahinduka i Kigali sinshobora kuzasubirayo nzakomeza ngenda najya za Gabon najya za Benin najya wenda muntu uza muri Kamerune ariko sinzongere kubona igihugu cy'u Rwanda nabwo buvumo bw'ikanama buriya bwatukiramo ibihumbi n'ibihumbagiza mwari muzi ko hari babiri bamusohotsemo bari batunzwe no kurya imirambo y'abantu kugira ngo bazaba ari inkuru nababwira ngo niba mutica mushyigikiye ubwicanyi kuko ntabwo mufata inkozi z'ibibi ngo muzifunge bivuze ngo muba mubashyigikiye amazi mukoramo iyicarubozo hirya no hino mu gihugu n'indyo yayobewe usibye ko abanyarwanda wagira ngo ntibashaka kuvuga ibibi bakorera baba abanyamahanga baba abanyarwanda abo bose barabivuga bakabyerura abantu baburirwa irengero leta ibikoraho iki nimutubwire kuko twese muri abanyarwanda ndundi twese turi bamwe twese turaziranye araburirwa irengero uyu munsi byatangajwe ko byatangaza umuryango urariza urihanaguye undi urariza urihanaguye niki mubikoraho nimuruca namwe mukarumira niba mutarabicanye nkabo mwigeze mugaragaza ababigizemo uruhare abantu bagwa mu maboko y'inzego z'umutekano noneho bikamenyekana ni ko Transparency International Rwanda wigeze guhamagaza abandi ngo basobanure icyo kintu nama ishinga amategeko nubwo ndavuga abasenateri n'intuza neza nama ishinga amategeko ni bande mwigeze muhamagaza muti abantu bakamije kugwa muri gereza none nimuze mwisobanure wenda kugira ngo muhume amaso igihugu cy'impumyi muyobora ni he impunzi mwirirwa mwicira hanze hirya no hino zingana iki iyo perezida ahagaze imbere y'abantu akivuga ibigwi by'abantu ahitana mwebwe mwaba inama ishinga amategeko nimubwire ngo ngo ibi bintu mvuze ntabwo aribyo ntabwo wakagombye kuvuga gutyo igihugu cyose kigakoma amashyi aho mutarabicanye ni he uwiteka avuze ko muri abicanye murabona beshya musubiza wowe urimo kumva iki kintu ndimo kumva niba uwiteka avuze ahamya abanyarwanda n'ubutegetsi buriho ko ari abicanye yabeshye
iki cyumweru ibyo umugabo witwa Kazungu birahitinze ubu Kazungu rero niwe mubonye ari umwicanyi muri kiriya gihugu mwamwihaye reka sinakubwira ni urimo kuvugwa niwe urimo guhitirwa mufite abagome benshi mufite abicanyi benshi benshi cyane kigoryi cy'imisatsi kidasokoza cy'igicucu ubwo ndavuga kuri dacaga icyo ndimo kuvuga uracyumva uracyumva neza nabo barimo kumva imvugo ndimo kuvuga imvi barabizi umuntu arica agahera muri 90 akageza mu mwaka 2023 yica amanywa n'injoro reta ikamurebera ikamwihora ikamucingira ikibaba ikamuha kuyobora ikigo akayobora sefu hawuze agatikiza abantu mva sha buretse munsi imana yakogosha ibyo bisatsi uzabona ko itagikina n'abanyabyaha kandi izakogoshanya na bya shobuja mbikubwire iminsi cumi n'ingahe ntirangiye ubu 20 ntigiye kuzura ubu twakagombye kubona muri RIB munyumva neza muri RIB bakazungu bose bo mu gihugu baratoratora kabiri wumve aha kugira ngo abantuza babacamanza baze kwirirwa babaza ubusa bavuga nk'abantu b'ibicucu batigeze biga ubucamanza ntibaza na diplome zabo aho bazitoraguye bikanyobera twakagombye kuba ubungubu turimo kubona ibi bintu bidasanzwe ubwa mbere bakazungu bose baramaze gufatwa bari muri gereza bakaba uyu munsi batwereka ko za modoka zajyaga zisimburana kwa Kazungu buri gihe zifite ibyo zije gutora ubundi zije kumutora agenda nk'uko byageze mu itangazamakuru abo nabo bari muri gereza barimo kubazwa neza icyabagenzaga ngo ni ikihe gatatu munyumva neza dogiteri n'abadogiteri bafatanya babika ingingo z'abanyarwanda birirwa bitwa ku manywa na nijoro muhemukira muvanamo inyama mujya kuzigurisha twakagombye kuba uyu munsi tuzi ngo ni kanaka bamaze gufatwa ubu bari muri gereza babikorera iki umuyobozi w'ibitaro zibitse zirimo amafuriga abika izo ngingo ubu twakagombye kuba twaramaze kumutangarizwa tayari ribe tubwira ngo yamaze kugera mu maboko yacu minisitiri w'ubuzima kubera ko ari ukuvutsa ubuzima abaturage dogiteri we bamudivewe w'inkozi z'ibibi ucyigikira abagome n'abicanyi ubu nawe kubera icyo kibazo wakagombye kuba warahambiriwe deja uri muri gereza gereza wagombaga kuba urimo ni minisitiri w'intuzo w'ubuzima bakakuba amatabi gatangazwa ngo abo bantu birirwa bakuramo ingingo barabafata bakabahambira ku ntebe bakazibavanamo bumva uwo wagufata nawe akakubaga akakuvanamo impyika akakuvanamo umutima akakuvanamo wumva urumva byakunezeza kuki udaha agaciro akababaro n'agahinda k'abanyarwanda bamaze kumva ko bakora ibyo bintu nibura ngo nawe ufashe abadogiteri babirimo bafatwe bapfungwe ubwo rero niba umugati ubura mu burayi cyangwa se ugahenda minisitiri akegura wowe wakagombye kuba tayari warageze muri gereza kandi hakiri kare minisitiri w'ubuzima niwe ndimo kuvuga abakozi bo ku bibuga by'indege bapakira cyangwa se bapakurura imizigo bafasha mu gikorwa cyo gusaka namwe mwakagombye kuba muri kuri gereza kuko izo nyama z'abanyarwanda zibanyura mu maso mukazireba kandi mukaba muzi diru n'abayikina ikindi cya karindwi mwumve neza serivisi za imigarasiyo ngo navuga abazikoramo departema yabo bashinzwe abinjira n'abasohoka muperereza mukamenya ngo umuntu ajyanywe n'iki agiye gukora iki ese agiye ajyanywe iki ibyo mvuga murabizi neza namwe ubu mwakagombye kuba icyisaha ndimo kuvuga mwamaze kuri gereza none se bundi se murafungwa nanda ahubwo murafungwa nanda ninde uri mu bafunge Mazimana avuga ngo murabicanye mugatangira kunana no gushaka kugira ngo ahubwo uvuze ko murabicanye abari we mwica. Abahagarariye kampani y'indege zitwara ibyo bintu, zitwara izo nyama, zitwara izo pyese z'abantu, ubu se ko tutarumva n'umwe nibura wagiye kubaza ko tutaramwumva, ko tutaramwumva, mumbwe ko tutaramwumva. Namwe mukora izo kampani z'indege nabo bakagombye kuba tayari. Ubu muri muri gereza murimo izo nyama uko tubizi ziragurishwa. Nabaza nkurikira ejo bundi ku bihugu byo hanze umugabo arimo gutanga miliyoni 5 z'amadolari ku mpyiko ye bagombaga kumuhindurira. Ayinginga kuri miliyoni 5 ziza no kuzamuka zigeza kuri 20 ariko kugira ngo arebe ko yaramira ubuzima bwe. Bigaragaza ngo ingingo z'abana b'abanyarwanda zicuruzwa zinjije amafaranga menshi, amafaranga yuko kumva atabarika. Minisitiri w'ubucuruzi we, ubucuruzi bugakorerwa mu gihugu hicaye nta n'isoni ufite, nta n'isoni ufite ukumva ngo baragurisha abantu, baragurisha ingingo zabo. Uri minisitiri w'ubucuruzi nawe ntiwinjira muri iyi dosiye kuva utarayinjiramo iminsi imaze kugera hafi kuri 20. Fata n'uwo muminisitiri mushyire gereza, funga, mumufunge mushyiremo. Abayobozi bo mu nzego z'umutekano, ndavuga polisi n'intuza n'abasirikare bashinzwe iperereza, baba bazi nimba mwigeze mufunga muvuga ati uyu muntu afitanye isano n'ibi bikorwa, ashobora kuba abiziho, abiziho. Ninde mwafunze? Mwigeze mumutwereka? Mwigeze mumwereka Abanyarwanda? Kandi ubwo murabikora, mubikora munsi y'amaso y'Imana, mugira ngo byose ntabwo irimo kubikurikira, ntabwo irimo kubireba. Murishuka, murishuka. Iyi minsi 10 ishize, irenga 10 ishize, Perezida wa Repubulika niba atari umufatanyabikorwa muri icyo gikorwa, kuki atigeze ahumuriza Abanyarwanda? Wenda ngo anababeshye ngo icyo kintu tukirimo tugiye kugisuzuma. Ndasaba inzego zose zibishinzwe kugira ngo zihagurukire icyo kibazo. Reka nkubwire nawe Perezida, nkubwize ukuri, nkubwize ukuri, ubu Sena n'abantuza n'abadepite bakagombye kuba barakweguje urengeje iminsi 7 utari warigeze ugira icyo ubwira abaturage. Ureba abandi ba perezida iyo hapfuye umuturage umwe, babiri, batatu, ukuntu bahagurukira icyo kibazo kandi bakakijyamo. Uricecekeye, urice, waracecetse, waratuje. Kambihorere nanjye, nanjye reka mbihorere, wowe reka mbihorere, mbihorere. Niba Uwiteka avuga ko murabicanye, ni ngaho ni mubihakane noneho turebe. Mukurikije ibimenyetso by'ubwanjye nitangi, ni mubihakane turebe, mubihakane. Icya kane, Uwiteka avuga ku butegetsi bwawe, aravuga ngo ahantu hose cyane cyane gereza hazaba humvikana imiborogo n'amarira. Niba mbeshya, niba mbeshya, ibyo mvuze bikaba atari ukuri, hera no muri uwo murwa, uve ku bacuruzi, ujye ku banyonzi, ujye ku bamotari, ujye ku bashoferi, ugere ku bakora mu nzego zose, ujye ku barimu, ujye ku baturage bahinga, ujye ku makoperative, n'udasanga bari, n'udasanga bari, ujye no muri gereza, n'udasanga bafite agahinda, uzavuge ko ibyo ndimo kuvuga noneho ndimo kubeshya. Icya gatanu, Imana yatangaje ko ubutegetsi bwa RPF buzarangwa n'ubushotoranyi. Nyumvire, buzarangwa n'ubushotoranyi. Nta gihugu na kimwe cyo mu karere na kimwe mwumvikana, nta na kimwe. None se nigize nkana mbabazi, mbabazi. Ubuhanuzi bwarabafashe, bwarabakaciye, mwabuguyemo. Murabona mwe bimeze bite niba ubuhanuzi butarabafashe? Ariko kukimwanga, kukimwanga Imana mukanga n'ibyivuze. Ubwo banyira bayazanaho kugira ngo mwe mutumvikana n'ibihugu byose muturanye, iyo nibura mubafata mukabafunga, noneho u Rwanda rukabana amahoro n'ibindi bihugu. Niba Imana yavuze ko muri abashotoranyi, ngaho nimuhakane turebe. Hakana. hakana hakana turega icya gatandatu witeka atangaje ibimenyetso byo kurangira kw'ingoma ya umva nabyo nze bibabwire ati bazasubiranamo abicaye ku ntebe nimumbwire niba bihari cyangwa bidahari nimumbwire atanga ikindi kimenyetso cyo kurangira kw'ingoma ya aravuga ngo umubyeyi umubyeyi azajya yicaye ku mwana n'umwana yicaye n'umubyeyi abantu bazabaho bacengacengana buri wese abona muri mugenzi we ari bumwitanga buri wese ari bundi hehehe imana irababeshyera imana irababeshyera murabihakana turebe kugeza ubu nta muntu mu gihugu wizera uwundi bitewe n'iriya politiki mwazanye ngo buri muntu wese abe ijisho rya mugenzi umwana aratanga nyina nyina agatanga se se agatanga sekuru agatanga umwana we umusirikare agatanga umupolisi umupolisi agatanga umusirikare umutegetsi agatanga mwene wawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga agatanga uw'ubucuruzi w'ubucuruzi agatanga mbega igihugu ikindi imana yatubwiye ko tuzareberaho guhirima kw'ingoma yabo imana yaravuze ngo muzamamara mutumbagire isi yose mumenyekane ngo ariko mwageze mutumbagira muzamuka mujya hejuru amahanga yose yirirwa basingiza niho muzamanukira aho mwari mugeze maze nayo nirangiza izibashyire hasi ibashyire hasi kugeza ubwo muzaba ruvumwa isi yose ikajya ibavugira izinduru ariko reka nze mbaseke amenyo ni amabuye koko ibi ndimo kuvuga murabibona cyangwa nabyo mubona ariko imana ni igitangaza koko wumva mwana we nzakwemera iravuga ati guhirima magana yasize abivuze aravuga ngo guhirima k'ubutegetsi bw'iyo ngoma bw'abo bavantara bw'abantu baje bakitiza igihugu ariko bakazakivanwamo bitewe n'imico n'agasuzuguro kabo yavuze amagambo akomeye aravuga ngo umuzungu wabicaje kuri iyo ntebe niwe uzahindukira ayibavaneho ariko mwari muhagarikiwe n'ingwe amerika cyo muridagadura pe muca ibiti n'amabuye uba murarimbura karahava irabacukije none igiye kubaryoza ibyo mwakoze kandi bimwe na bimwe mwarabifatanyaga nguko ubambisi ntagenza ate nta namwe mwanyagirwa munsi gutuye munsi y'ikirere namwe mwanyagirwa mwaracutse icara muzi ko amerika yabacukije ntabica mu kinapfana nayo noneho mbibabwiye wumva yewe mugore utagira ubwenge ntega amatwi mugore utagira ubwenge ku gisasiro cyawe kuri matera yawe ya rwanda fomu nziza uyu munsi bakimara kugusenya haryamye repubulika iharanira demokarasi ya kongo izi guteka neza ifite n'ibyo iteka ifite n'ibyo itanga wewe amaze gusendwa wagiye ku ruhande mpano uri igikenya yarababwiraga abantu bumva wenda abanyarwanda bene wacu bakira ariko biri kure yo gukira kamabwira iyo ibara riguye biba birangiye biba bishoje warihambira ukaritura nka bamwe njya mbona baritura ukabona ryahagaze uvanamo isutiye rikagwa iyo ibere ryaguye biba birangiye riba riguye kandi umwijuto w'ikino ujya wirata imvura itaragwa ariko iyo umaze kugwa cya kino nkuragishaka ukakibura ariko RPF nkubaze kumwijuto w'ikinonko ushira imvura iguye nta bitonyanga uratangira kumva ubu wowe niba ufite amaso areba ntacyo ubona cyangwa uravuga ngo nimusase niryamire nta kibazo inzu ifite kandi yaramaze gufatwa yaramaze gukongezwa natangajwe n'amagambo kenisi wo kuri tv na radiyo wani yabajije abazi bisa nibi ngibi byabo bwanje ndimo kubabwira igisubizo cyashubijwe mwese ni mukize mujyana muri za record murebe ngo ibintu na mahoro muryame be una mahoro nimwagiza kuryama munizigure mwongera mubyuke muryame nta kibazo gihari nacho nacho Yeremiya mwizwe ry'intumbi y'imbaraga none ho mbabwira Yeremiya mwizwe ry'intumbi y'imbaraga aratubwira ko nta mahoro y'abanyabyaha kandi niko biri ayo Yeremiya mwizwe ry'intumbi y'imbaraga yaratubwiye ngo nta mahoro y'abanyabyaha uko ni ukuri ijana ku ijana Ezekiyeli mwizwe rya kavuza nduru Ezekiyeli nijiza kujya kavuza nduru arababwira kaberurira ko marayika uzanye inkota mu biganza ye mu biganza bye ko yamaze kugera ku rugi aze guhera imbere y'urusengero imbere y'isinagogi abasaza abasaza rukukuri abakecuru abagore abagabo inkumi abana bato bose iyo nkota batazayicika ako murumva hari umwe mu bayobozi ba RPF yigeze kunangaza tuganira arambwira ngo uzi n'ibindi ni turakomeye cyane tuzayobora iki gihugu imyaka magana bizashira tutarasimburwa ndamureba mbura icyo musubiza kuko nabonaga ari ikigoryi magana bisubiramo inshuro eshatu atabo bavantara bazakurwaho nk'ubufindo reka nibari za RPF reka nibari za RPF ubufindo muzi cyari cyo ngaho noneho nimufindure nimufindure urabona uri ku ntebe wicaye imyaka irenga mirongo itatu reka bari kumvuga iyo witegereza neza RPF we urabona usigaje amazuba angahe urabona usigaje amazuba angahe aho mugeze mufata perezida ngo ni murumuna wa Yezu ngo umugore we ngo ni murumuna wa Bikira Mariya iyo murebye murebye mukurikije ubuhanuzi buvugwa ku ngoma yanyu ni nayo natinzeho kuko niyo turimo ubu ngubu murabona musigaje amazuba angahe nangahe nabanye ukuntu muri mu myaka yashize mucumaro kimwe gusa nyakatsi zose zari zibaye amateka mu gihugu cy'u Rwanda ndumirwa uzi ko twasigaranye imvugo imvuga ngo bayi bayi nyakatsi uzi ko iyo mvuga twayisigaranye twarayisigaranye da dore uko ubufindo rero bukora dore n'aho bihera kambabwire umuntu wari wafashe Fred Omisso cyangwa se yari yarigiye mu misiyo mu gihugu akagaruka nyuma yuko mbere yuko basenga yagiye mbere yo gusenya nyakatsi akagaruka hashize nk'iminsi nka mirongo itatu ukwezi kumwe ntabwo wabasha kumusobanura uburyo nyakatsi zacitse mu gihugu ngo abyumve kuko nyine ni nk'ubufindo byabaye mu kanya gato ibintu biba birarangiye inkotanyi gusuzugura Imana mugapinga ibyavuzwe ku ngoma yanyu ubwo mwafataga ubutegetsi nimuce bugufi ngo musenga mwitondere icyavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka ngiki cyatumye ibikorwa byabaranze byinshi ari ubugizi bwa nabi gusa kuva mugifata ubutegetsi kugeza none Imana igiye kubatumuraho ikabubavanaho hari ijambo umusaza nkunda w'inshuti yanjye yatubwiye atubwira mu marenga atubwira mu gikari abiha agaciro gakomeye yavuze amagambo akomeye aravuga ati abatutsi Imana yabahaye ingoma baze barangije bayigaho imyaka n'imyamiko basuzugura iyo Mana yayibahaye irayibambura iyiha abahutu iryo jambo yararivuze yongeraho ngo abahutu bayigezeho nabo ntibashobora kuyigeraho ntabwo byakize kabiri nabo babatewe n'umurengwe batangira gusuzugura iyo Mana yabahaye ntuzi ubutegetsi icyo Imana yakoze ni iki yarabubambuye
ironde ribashira kwibukira mu biganza by'abatutsi yavuze amagambo akomeye avuga ngo nta myaka irahaca umurambo abatutsi bari bafite uwo bariho ubu ngubu ubukubye inshuro nyinshi ejo bundi naramwumvise mu ijambo riteye agahinda avuga ati koko ubu tuzahungira hehe kongo twari yaratwakiriye mbere ubuzima izongere twakire uburundi ko bari baratwakira ubu tuzahera he tujyayo ni kenya se ni tanzania turese tuzerekeza i bugande muzehe reka mubwire izo nzira zose urimo kuvuga abanyarwanda bashobora kuzanyuramo bahunga aho hose abo bahungu bazitumyemo mamba bazitumyemo none ikirundo cy'amazira ntoki cyuzuramo ku buryo ntawe uzabona haca umva noneho ngo yigisubize reka mbengarukirije aho ngaho nibwirira umuntu uzayobora nyuma ya RPF inkotanyi nkubwire ibi bikurikira uzabanze umenye ko aho ngaho wicaye wicaye uhaheruka ari Paul Kagame kabiri nawe yahicaye Bizimungu havuye gatatu nawe yahicaye Sindikubwabo ari wasimbuye kane Sindikubwabo nawe ayijyaho yari asimbuye Habyarimana gatanu Habyarimana yayigiyeho amaze kwirenza akayibanda ibyo nujyaho sinzi uzajyaho ngo ninde ariko uzajyaho nyuma y'ubutegetsi azabanza azirikane ngo iyi ntebe buri muperezida wese yayijyagaho akayisigaho amadayimoni yo kutumva yo gusuzugura imana yo gupinga iby'imana ivuze uzicare uzi neza ko iyo ntebe ugiye kwicaraho yuzuyeho amadayimoni uzicara ubizi nawe nuramuka ugeze ikirenge mu cya bagenzi bawe wowe nta nubwo uzarama mbikubwiye cyokora cyo ngiye kuguha inama ku buryo uyu munsi niwe wa nyuma ngiye kuvuga ku bibazo by'igihugu nkunda niwe wa nyuma nuramuka ugiye kuyobora uzatoza abantu kubahiye abaremeye cyo ni icyambere gusabye cya kabiri uzicisha bugufi cyane ubabare urugero rwiza kandi ubu w'imbere mu gusenga iyo mana nawe uzaba ubatoza wenda ubutegetsi bwarama ndakumenyesha icya gatatu abahutu n'abatutsi bahawe kuyobora igihugu kirabananira wowe nuyobora nuba uri umututsi cyangwa se uri umuhutu uzarenge ibyo bigirwamana by'amoko yamunze abanyarwanda maze uyobora igihugu neza icya kane uzasa n'imitima y'abanyarwanda benshi twarakomeretse dukomerekejwe n'ubutegetsi twabayemo uzazirikane icyo ngicyo umva ushyireho abagomba gusana imitima y'abantu benshi bazize izi nkoramahano zasuzuguye zipinga imana n'amagambo batumyeho ndumva wumva neza icyo nkubwira nawe wese n'uwo wese utekereza unarya amakaroti agiye kuyobora igihugu cy'u Rwanda ite kuri ibi bintu icya gatanu uzamere kugirwa inama icyo uzakemere kandi inama zose izo uzumva zikomoka ku bantu b'imana uzaziha agaciro gakomeye cyane ndabigusabye kugira ngo utazakora ibyaha nk'ibyo bene wanyu bakoze ndabigusabye ntuzagire abantu wica cyangwa se ngo bafungire ubusa nk'ibyakozwe na bene wanyu uzabuze icyo kintu uzarwane kigabo uzagikureho umva mbwira uwumva gatandatu tuzagufasha mu gikorwa gikomeye imana yaringanije cyo kuzavumura igihugu cyose yarakiringanije uzanabaririza neza uperereze mu bantu basenga hari abantu simba kubwiye
imana yahaye gahunda yose y'uburyo igihugu kizayoborwa nyuma ya RPF. Uzakora ibishoboka byose ubahige ubahigira kubura hejuru, wicare wumve ibyo bakubwira ubyumve. Karindwi, uzagerageza kugarura isura nziza y'abanyarwanda mu mahanga. Mu maso y'abanyamahanga ubungubu umunyarwanda arakumva afite isura ishobora kuba iruta ya Sekibi bitewe n'ububi bw'ibyo abanyarwanda bakora mu gihugu n'ibyo abanyarwanda bakorera hanze. Uzambabarire, uzagerageza ugarure iyo sura. Uzabukoze pe, uzabukoze. Yewe muntu uzayobora nyuma ya RPF abantu bose uzabakangurire guhinduka mu mitima, usaba abantu bagufashe gusenga Imana no gutoza abanyarwanda kwiyunga n'Imana no kwiyunga na bagenzi ba. Impamvu mvuze iki kintu ni iki, ni uko mukumbi w'Uwiteka uzabubazwa, kandi byaba byiza Imana ije igapima abanyarwanda ikakubwira ati wanyoboreye neza, abanyarwanda biyunze nanjye baniyunze na bagenzi babo barankunda, ngaho mwese ni mwegurirwa kujya mu bwami bwo mu ijuru. Nukora icyo uzabukoze neza. Icyenda, ngiye kugusaba ikintu kimwe, uzambabari uca akajagari k'amabandi n'abatekamutwe b'abagome bihishe mu iyobokamana no mu nsengero zigiye zitandukanye. Impamvu nta yindi ni uko niba bagira bayazana w'ibyago byose igihugu cyacu kigiye kugwamo, n'ibyo cyaguyemo byose abanyamadini bafitemo uruhare. Icyacu wenda nze kubagejeje aho ngaho. Aho uzaba uri hose ukumva hari umuntu ukunenze, uzagishima Uwiteka, uzagishima Uwiteka. Kandi ikindi, ntuzakora ikosa ryo gukorerwamo n'abampatsi ibihugu bataye Imana. Uzareke ibyo Imana yavuze ku Rwanda bisore, ruzaba umucyo uvira amahanga yose, maze amahanga yubaha Umuremyi bikomotse mu gihugu cyacu atari ukugemura ubwicanyi. Si kujya ngo ahantu hari abantu bananiye abandi bakajya bagasa n'indi bandara batwicira bahamagaza u Rwanda, kandi buriya muzi ngo ni ishema Imana irakigaya. Kigaya icyo kintu, irakigaya. Muzakora ibishoboka byose bantu muzabiyobora, muzatuma u Rwanda ruba icyicaro cy'Uwiteka, amahanga yose azamenya Imana bikomotse iwacu, bikomotse iwacu. RPF igihe mugezemo ni cya kindi cy'imyaka 120 kimwe Imana yahaye Nowa ikagera.